studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
bo fo e fi studio tamani kedon o do wattu alkamisare tati lewru me yo meedo e mayru jam sappo e yambe dabbiri maslimaji chapan e nay e joy motti ngalure buudi sekira bon competitive wi nyaloma hande o tati lewru me won nyaloma kedena do yimbe jottinobe kabaruji li adna do fu nyaloma hande o le tidal laaji dido wonita wiade do yotti kono journaliste wombe le leedi malindi kono yimbe jottinobe kabaruji be rewbe lana pande hakkunde mabbe sanne won holli timbe wiide debbo sa tawama hakkunde sina latoda debbo ti bordo lawol kuli korongol tiagal kongol tili moƴƴintinede ko yimɓe lo gomɓe toonɓe kolliti wiide beltiki dow hen sanne sakiraɓe ɗi wonon sembe kabaruji ɗi min joguinoɗo kikiɗa hande ɗi jottinonnoɗo kabaruji ɗi yumoro waygal kanko noddirteɗo Madi Keita won to ɓoggui jamɗe to kollitindi wiide ñalawma hande woni ñalawma keƴenaɗo yimɓe le journaliste en li adnaru ndu fuu ɗo jambinama ɗo mali ɗo ɗo hollitindidi yiituma wuuri noga e joyoɓo sisilimoɓe cuuɓi hitande hikkani no journaliste en ɓe kani tottirede haqqeji muɗum en ley nokku o ñalawma hande o tiɗallaji mawɗi ɓe joguiɗi le leydi mali ndi fa keɓen famtade gaare keɗe mumini se ndebu ko fewni en dow hen
ɗum signama hitande 2009 gonɗo sariyawol ana hani huncande hoore fa ewa tiɗallaji ɗi ɓen jogui ɓuyto ɓen dokkan kabaruji mabɓe dow gonga ka hande ɗiɗo haalaji ɗi tabbaka le leydi meɗen ndi kamɓe journaliste en golloɓe ana tampi sanne kanko noddirteɗo Ousmane Daw gollowo le journal noddirteɗo midi o holliti wiide ko laatake sababu mum yo ko heewi e ɓeeɗo journaliste en fuu le nokkule ɗo ɓe gollata ɓen joɓɓatake iɗum wawi laatade sababu kabaruji ɗi ɓe dokkata wona kabaruji juɓɗi ɗi so torraji jokki ɓeedun kamɓe daronto ko'e maɓɓe wala fuu daronto ɗum fa hannden kabaru tiɗalaji ɗi journaliste en jogi iɗum wondi e haalede Suleiman Drabo yo journaliste leydi Mali o holliti wiide ɗum laatike sababu wonde utteji kewɗi no kabaruji ɗi journaliste en dokkata saabe de wakkatuji wajibisina ɓe kettino journée gomɓe caggal leydi ndi ndeno ɓe kalta ko ɓen kaali sababu mum yo journée ɗe ngala bawɗe e wi makko journaliste en anan kani wonde immadaraji fangol sariyawol tabbe yoka e laamiɓe journée ɓe jaɓay ɗum e wi Draman Aliou Kone laamiɗo groupe renouveau ɗiɗo sariyaji mbawa tabbede jaati wattu joni yalla sariya o ana tabbe journaliste en anan kani wonde immadaraji haɓo fursa immanaki ɗum tan a wawa hemtude hakke maɗa saabe de gila nde sariyawol ngolla signama ɓeɓe andi wiide ɗum wawa tabbede Suleiman Drabo kay holliti wiide homo fuu ana jogi dow hen darde muɗum laamiɓe journé ɗe kañi journaliste en fuu anan kani darade e darde mabɓe
hono journaliste ya ko wori le leydi mali ndi hollitinde wiide rewɓele ɓe ana panɗi dow ɗiɗo golleji sanne worɓele ɓe kañi en ɓuuri wattude ley hen koyɗe muɗum'en debbo fa laɗɗa journaliste wajibi sina tawe yo a debbo tiɓɓorɗo no noon kanko noddirte Ramata Djouré o hollitiri wiide le leydi meɗen ndi keɗe makko mo sifi dow hen dow faccitago mumini sendebo Ousmane Niali Bouly
omo ɓorni pantalon jean e t-shirt danejo Ramata Djouré yo debbo arandejo ley mali ley golle journaliste yaako duuɓi nogay omo waɗa o golle joni o hoorejo hande journal li mali kañe journal Abidjan caggal janguingol himɓe omo tindina ɗum e wi Ramata Djouré rewɓe jaɓatano wadde golle journaliste yaako arande saabe tiɗallaji ka hande o holliti wiide kabaru muɗum yeeyi yeeso rewɓe hewɓe ana gaɗa o golle
martinoɓe kabaru ana jalta gilla beete law ɓe gartata faji jamma kambar mum rewɓe jiɗano golle nde nde fuɗɗami hittane 1993 rewɓe kewano le majjum ka joni ɗum samti ɓeɓe wondi e wonde seeɗa
seeɗa
fa keɓa nafa mum aɗa hani jangude caggal ɗum teddina golle o gaɗirama du dow ndimako gaɗɗa golle lobbo fa heɓa nafa mum ɗum wonno ko holliti wiide
so nangiri golle ma e sooɓe aɗa waɗɗa ɗum fa gasa wajibi a teddete le majjum wala bawɗo ha de ko boni dow maɗum ndeno a waɗan golle ma no haniri kañi fa
gasa
o ɓoyɗo le golle o ana faminimo sanne tagu makko du hawta e taguji himɓe e wi makko ɓornade kadi le rewɓe e paɗeji towɗe kañe golle o yadata ɗum saabide o worrini fa golle makko yaafa
miɗo yiɗi ɓornude kadi le worɓe kañi laɓɓude hoore am miɗo mila wiide iɗum yaada e golle am saabe de le nokku yogaji le golle nde sa ɓorniki kadi le mawɗe a wawata wonde
nafa mawɗo le golle yo famininde sukaɓe no kani jogorade koye muɓɓen fa journaliste en mali keɓa faamu mawɓe ana kani tindininde ɗumɓen Ramata Djouré ana darta e sukaɓe hande lando ardiɓe ɗumɓen e golle o yalla ana ɓeydoro faamu omo tewti e sukaɓe fuu tinno e golle o gaɗamo barke
ce kirab so ngabido be mala me ande gal odo bayl ni tetton mi joju modon nono dimi do dido numero ji didi kalon ko jiddon chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo go sappo go chapande jiddi joy chapande jitte nay sappo didi sappo didi kanko mere commune jiyabo do bomako do no dirted aliou kulbali mi citede wiide e fedde lutindirne e laamu onde o woni e mudun be koliti wiide wattu jono yoppono ko tiagal ko botu ministre be wodi kenyen leleedi meden di ministre commune do kabaru kubede leleedi di no dirted alassane agu mohammed moussa kanko hokki dido kabaruji wakande mi noddo mere onde wala fuko mo jabi sifar do hen sabido wala fu bataki mo hokka nyaloma handen o holitinde wiide tiagal lawol kuli korongol fa handen gol timmay adamat ton do tidallaaji kanya ko nayri bangal cholaaji e ko nandi e mudun yimbe lo gombe dum won to kuli korto ka kulitide beltiki do hen sanne sabbe de gol do datalo e domti dum ko warta duubi sappo nyalawma handen o so tobe gombe tobe dan gondi hebud li hen kebe mawde dum cottobe lo jordde kanya ko nandi e mudun fa kebe famtaade fa hande kede usman nyali buli e momini sende bu
kolle mo in gol lawol kuli koro fuddi hitane 2016 joni dum yaari yeso ka won yimbe le koliti wiide be kebattoraaji kewdi dum majju hono saatu wajibi be joppa lawol gol be nanga lawol goddum mobilaji e motongaji dum anan kewi do majju kanyi cholla dum battemu anatiidi ndiya lawol gol
non nimi munyiri tafon farde montilade cholla ka won fasanne kasaraaji dum anan gaddu lawol gol farde magotilade meden darde himbe fu e marde munyal
won sottobe gombe do lawol gol koliti wiide kambe dum be ben kebati dalaji kewdi e wi sottobe esan kina be cioda ko be uddata kine mabbe yalla be ben deeno cholla
bo la distida laaji di men jogi do hande yo chollaaji kewdi godidi do di mobilaji e moto ngaji do ana kewi sanne do lawongol e dum habbi sanne ka ko lati fu sini golle lawongol timmi men keban nafa mun sanne den men keban client en hewbe den himbe keban nata de station amen o no yafiri
torra yo ka be yo mo yere wobbe mo intingol lawol kulikoro yo lumo sottobe nunetuji kanye ko udata kine sabe de nyalande fu be mbawi hebude hakkune ujunere teme didi fa warde ujunaji didi gilande golleji di fuddi
hande min buri hebude dina arande e be gondi e moddi lawol gol ka betilaki tafo wonno kuje awawa donde moto sini linetiji ngala e yesoma na kuril gal kine nyande fu sottobe linetiji buri hewde joni arande min burota no ujunere le nyaloma ka hande meden keba fa ko yata ujunaji didi
mo intingol lawol kulikoro yimbe le kewbe anan domino dum ka farde golleji di timma ana hani jama o muncho
studio tamani yo pabal lamu leede Suède Danemark Suisse et fedde leede Europe
sekrab de lodune le réseau ngaji meden di en puddiran do duansa do be collectivité kanko lamid academy goddo to yimbe lo gonnobe do moto ngaji di kany en jati e mobile makko holitaabe be joppi moto ngaji mabbe di du bete hande on yimbe le wonbe ton jenginobe be ngadi ton majere mabbe kolli metti mabbe no odo golle o wordi se duru be ngardam fa do kaydo ko yata mangal pat en temeta ton kany en nabale chapante lewru avril dabbi non dulli damar nokko mo no dutti yatela ko uddono le ko dabbino ko kanko mangal pat en kumindo kabar mangal paden o do ministro wi wala fu ko ni fana mudu fa delon be kany renirte o do nokku si duru de ngardan do menaka do be kollitidi ile ecole outa so konje o jabbi wattu jono sukabe jangobe lycée menaka be gondi e tanude ton koyde no jamarne sifiri wiide lamu ko be gombe tonbe kollitidi dum wembi dum e nyaloma hande no sanne ngadi noddango fode sarabe sukabe gombe tobe be tinobe jappo sukabe mabbe janga l'ecole mitite den wiide lycée menaka darnama ile hitane 2009 se yurute garanti minirem fa do burem do nyaloma kejena do hono kabaru sakade bonandaji fati ngade fewde e robo holli tan wiir dum wadama ton bete handen le dido golleji du kenyen non do kolitir wiide secretaire sina njafo don do kolitir le dido golleji la fu koni fana mudu fa delon be kani fa birade robo ela gobbe le hodo nokku secretaire do kartin kiki da hande kabaruji meden di mi joti on sanne hedade hejo jama holitin wiide sembe kabaruji di micinti non on idi ni tati lewru me woni nyaloma kejena do yimbe la jottinobe kabaruji li adnar ndu fo leedi mali debi jogi tit alaaji mawdi nyaloma hande no no odo golle worrino roobel be an pandi do hen sanne woddo koliti wiide fa debbo heba gollo do sinata yo mo debbo tiborno yimbe lo gombe to kuli korotobe tawede wiide fa ne datul mabbe gol tilaki fu be kolitide belti do hen sanne sabde gollo datul e domti do koy wara no duubi sappo nyalawma hande o di wonon sembe kabaruji dum jogino do kikida hande di ka fande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.
Sido Tamani.